llama Jumbo.
Jumbo.
Jumbo buena.
Jumbo buena.
Habari gani?
Habari gani?
Mzuri sana. Jumbo. Jumbo buena. Habari gani?
Mzuri sana.
Tuimbe. Tucheze sote. Kiswahili ni lugha ya Afrika.
Jambo,
jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Tuimbe, tucheze sote. Kiswahili ni lugha ya Afrika. Leo tufurahi,
hakuna matata.
Reggae Kiswahili ndiyo lugha yetu ya Afrika. Upende usipende utapenda kwa hakika. Michael Jackson kaimba Kiswahili. Lionel Richie kamfuata ni wa pili. Mukae hivyo hivyo siku zote kwa amani. Maisha Afrika yatakuwa na thamani. Tuimbe, tucheze, tuseme Kiswahili. Supu ya uyoga ni tamu kweli kweli.
ICANN receives support from OMSI. Through prehistoric giants, massive fossils, and live animals, monsters of the abyss, aquatic predators past and present, brings you face to face with some of Earth's most awe-inspiring aquatic creatures through time. Closing on February 16th, tickets at OMSI.edu.